Mbo jene sa cheso wola kubakisa Atenga chesu za bubi Zena chivuza no musao nechimule mokusara u Banango kubira omusajja kintu kya kabi nakiraba Kubango susisa Kuba abasajja kyennalabye bo tebamanyi mukwano Katonda yakola omukwano nagukweka mu mitima gyaffe Ate tiyakoma kwekyo nagwawulamu ebiti bino Waliwo yabeera ne munne n'atasobola kufuusa Kubanga mwagala Bano mukwano nagufaananya ebisaasiro Kubanga takumanyi Wano we mbuuliza abasajja mu ngeri ebbiri ezo z'olaba Aluwa gw'osiima Leka mbalinde mu nzire mu ndyoke nnyongere ntusebire Kuba nnina ntoko Kiruma ubi kwa ulira ngawecha era nonjulira okweduka kuba kuswazisa kuba sumulule ebyama natamanyi kolo naiga ekirungi n'ekibi dala abasajja mu nsi muno kyenna balabyeko bakisa agenda nakulimba bamingolo tannaba kukufuna tinze ne mmala nkutwale wange golo n'ebirungi tojula Tata kugatika bakaze kyonna kimala nkubuulire Awo nawe n'ogonda Naye nno mama ebitirira bye eby'abakyaya n'entamwa Era nze ne mbanyiwa Kuba bwe wayita eppanga ng'akanza mukaaga gy'ayita Kavudde gy'akolera Ng'olw'omukyalo w'omu maka ofuuka mu byakudibaze Olwo lw'alaba embalika buli lwa tatata n'avuma Wadde gw'osiwuka Ngeka yeddira ttumbi oba asalawo okusuulayo Naye nga bw'omanya omukwana bampulira kyawo ky'okola Nze neyakulaayo mba nnumba mukazi w'olwo n'enguba Naye wulira ebiddirira Binejika Omuko na leta na kuhutula kweno laba Mune migugu na jisiva Ngolo chao za tino saga la tonde takobuba Yaba kazi mwabachi Oluwabu siru na tamanyake kwano likudaganya Ateno na jaira vila vya yoge ranga yegula Chowa malaya ya bumala Na yaba sadya kambuse mwabagama tino tububa Kuba wandese mu nyumba kigo salawo tugatike Olw'okugambako bweti ng'oleega makooti kunkuba Naye bwe mbangaza mbagase kwata wuba kyawo ky'okola Nze mpulira abasajja eyo gye mpitira nga munyumya Nti akwagalira omukazi bw'aba tannafa biwummule Kale ekibeera kiki Ebbuba libakwano gw'atakimanyiiga kati Waliwo n'ekyokulabirako gw'atamatidde wuliriza Bwe mba omusajja osakwanza nze nkubuubira ntya siraba Bwe bw'oba omusajja tonjagala ekkubo lijjawo tuyombere Abasajja mu nziremu Thank you. kazinga twa bikomya otwagula Ejo kubira musajja ngata chimanyo kokwerumya Olusina kokulu musajja weyo jasula Wena no si uka no chira koke bagera Akabwa mukomi kati abachala twabika mwe kulaba mami weisa Wanoze nenjia Kwebo ita demba ze kuita sonda nemenya Kubanga kokele vigere goye chamu tene biunya Mwenane mwenkanye kumbe Wabula siwa giteba chala kankoma ungeze mweraba Uninde rwendi koma oo